Ndugu msikilizaji, unayesikiliza nyimbo hizi, nyimbo hizi ni nyimbo za maombi. Nimekuja hapo lipo ili nikusisitize, kadri unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kusogea kwenye muujiza wako. Usichoke kuomba, kila saa ita jina la Bwana. Hebu imba nami sasa.
Ninasema,
haleluya.
Ninasema,
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 sitanyamaza,
sitanyamaza,
sina baba,
sina baba
zaidi ya,
zaidi yako.
Ninasema shida yangu,
ninasema
kwa
shida yangu,
ninasema,
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 baba yangu,
ninasema,
ninasema,
sitanyamaza,
siwezi nyamaza,
sina baba,
sina baba
zaidi yako,
zaidi yako.
Ninasema shida yangu kwako,
ninasema,
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 haleluya,
ninasema,
ninasema,
endelea kuhu,
ninasema,
ninasema, kwa Bwana
sitanyamaza, moyo wa baba,
moyo wa baba
nataka ni uone, ninasema shida yangu kwako,
moyo wako baba yangu,
hey baba,
umejaa huruma,
umejaa huruma,
moyo wako Mungu wangu,
Mungu wangu,
umejaa msamaha,
umejaa msamaha,
hauwezi
kunitupa, hauwezi kunitupa,
nikataa milele,
hauwezi kunikataa milele,
ninasema shida yangu,
ninasema
shida yangu,
oh my God.
Nimetoka mbali,
nimejaa vidonda
vya dhambi na laana,
vya dhambi na laana,
vyote vinanitesa,
vinanitesa,
niende kwa nani,
niende kwa nani, baba yangu,
mweleze,
mweleze nani mimi,
sina baba zaidi yako wewe,
ninasema,
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 wende farasi, wende mtetezi,
sitanyamaza,
sitanyamaza,
sina baba,
sina baba mimi
zaidi yako, ninasema shida yangu kwako,
ninasema,
ninasema,
nasema baba,
ninasema,
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 nasema,
sitanyamaza,
sitanyamaza,
moyo wa baba,
moyo wa baba,
nataka ni uone,
haleluya,
ninasema shida yangu kwako,
haleluya,
toto wa dunia hakikosa mahitaji,
hakikosa mahitaji,
hataenda kwa baba yake,
ataenda kwa baba yake
aliyemzaa,
amwambie shida yake,
amweleze tabu zake,
amweleze mateso yake,
amwambie mateso yake,
maana hana baba zaidi yake,
maana hana zaidi yake, yeye,
hata mimi Mungu sina mimi,
hata mimi abiuti,
haleluya,
nikishi kwa nata,
oh my God,
niende kwa,
niende kwa nani
zaidi ya wewe,
zaidi ya kwako Bwana,
usinichoke,
usinichoke Mungu wangu,
nisikie nilia,
nisikie niliapo,
sina baba zaidi, oh, yako wewe,
ninasema,
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 nasema,
ninasema,
haleluya,
ninasema,
ninasema,
oh, sitanyamaza,
sitanyamaza,
sina baba,
sina baba mimi
zaidi yako, ninasema shida yangu kwako,
ninasema,
ninasema,
Ninasema
sitanyamaza,
moyo wa baba yangu,
moyo wa baba,
moyo wa baba,
nataka ni uone. Ninasema shida yangu kwako,
siri na zaidi yao.
Ninasema shida yangu kwako,
siri na kumweleza.
Ninasema shida yangu
wewe
kwako,
nitalia
siku zote. Ninasema shida yangu
wewe
kwako,
ninangoja mlangoni pako.
Ninasema shida yangu
wewe
kwako,
takusubira sitachoka.
Ninasema shida yangu
wewe
kwako,
takungoja mlangoni pako.
Ninasema shida yangu
wewe
kwako,
ninaomba, ninaomba Baba,
futa machozi
yangu, nakusihi, ondoa aibu zangu,
futa machozi
yangu, nifanye wemelia, nimelia muda
mrefu, futa machozi yangu,
weta, nipe hali tabaka,
e Baba, futa machozi yangu,
weta, nipokee wakuni,
futa
mwingine.
Futa
we Baba, na kuabudu
we Baba,
we Baba, we Baba, we Baba, we Baba, we Baba,
we
Baba,
we
Baba,
we
Baba, we Baba, we Baba, we Baba,
we
Baba, we Baba,
we
Baba, we Baba,
we
Baba, we Baba, we Baba, we Baba, we Baba, we Baba, hatuna wakumwambia shida
zetu,
hatuna wakumwambia mateso yetu, ni wewe peke yako Bwana. Wewe ndiye unayetuchukua, unajua maadui zetu, unajua njaa zetu. Chukua huzuni zetu Bwana, chukua mateso yetu Bwana. Tunakuomba
Bwana,
ni wewe tu Baba, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo Bwana. Jitazame dunia ikiwa kwamba sisi tu watu wako Bwana,
mkono
wako
ukitutama
mzigo
yakanisha
chuuta
niweweta
we Baba, we Baba, we Baba, we Baba,
we Baba,
we Baba, tazama